You are now listening to the ladies' favorite DJ.
Don't go, I'm dying.
DJ Icon.
Can I be free? Relax and take it.
Me move my body like a caterpillar, caterpillar.
Calling all units over.
Thanks, now my yanks. Thanks, yeah, yeah.
Turn it up. You're about to go to the
Sabu mini kona wewe. On top of the world in lonely, so baby me need you. Ukinipa tuna pasi baby utajiju. Pasi watana na waliona wivu. Sabu mini kona wewe.
Makanga hinganya ni PNP kwa debe so wabebe. Mabuda na machik kama mwewe wabebe. Akina Njeri, akina Kamene watete. Wapende, wasipende, watupende. Toka teke usibebwe na manjege. Hizo skat zina twak zikosete. Sijui tu wabebe ni mababi ni mahomi. Ama wanasikiza rege ni makali ni mapiza. Ama wantaka malenge.
Ati degree dan, degree den, pick the tan. Wanasema tuko fiti tumefika. Wame collapse, javas na wape. Wame relax, na wako confused. Si working here, basi tloa beba juju. DJ akikubamba, rusha mkono juju. Wanastuka sana, wakidhani mini bantu. Wantu, wanangedhe mpaka wanafiatu. Ha!
So we are at the band, H_ERT band. Ha ha ha! And the big money himself, Benzo 254 and Sedo.
Oh boy, Sedo. Kwa wangu wanataka mashisha na kwa mfuko pesa zi.
kisha na yule waiter ananitisha ati mabouncer atawaita
na huyu demba do anaitisha na mimi nashindwa sasa venye nitazusha tulipatana juzi kwenye Instagram na mimi sitaki choma picha
itakuwa ngori skiza story wacha kucheka hii ngori nilimuacha bila story na upingeza utapatana naye patana naye patana naye ye 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 utapatana naye patana naye patana naye ye 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 utapatana naye patana naye patana naye ye 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 patana naye patana naye patana naye ye 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 ye
Mimi kani beat na ua Mimi kani shash na jua Mimi kani vajonya ndua Kani sape na fua Kau jui utajua Mimi kani beat na ua Mimi kani shash na jua Mimi kani vajonya ndua Kani sape na fua Kau jui utajua
Calling all units over Shambulizi na wahuni over Warembo kutoweka kesi Syria Chumwa narudi bila to be a sindila Whiskey, hiyo ni petroli ya mashini Bless my room kana zizi Nianike hii mattress kama wiki
Ban, Ibra City shash Chin, Mali end around Kitu safi toka south Rasta man, water guan D, na wadigida waroro wakitikita
Mimi, kani beat na ua Mimi kani shash na jua Mimi kani vajonya ndua Kani sape na fua Mimi kani beat na ua Mimi kani shash na jua Mimi kani vajonya ndua Kani sape na fua Kau juu kajua
Naiwake Naiwake Naiwake
Sina pressure kani manzi ya mebeba Kani miti itabidi nimesare ketepa Sina pressure kani manzi na kemba Nina chuma ineze lala leo mpaka disemba Attitude kama mode wa Kenya Kunipita itabidi umesaka mwa Kenya
Dunda leo imeni bamba zo Niko na dema na madia bazo Amenitoa Kenya mo anaishika shika Ameraruwa mbaka shati ya manza kunilamba Ashadai acha Acha kuacha yo
Naiwake 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 Naiwake
Mimi kani beat
Uro
Magic end on the beat
I'm in the nice and lovely Sweet and sexy girl She's So nice and lovely, sweet and sexy girl She's a girl for me
We on fire Nikiwa na yeye ni kubaya Wakiniona nawe wanagwaya Bad girl, she's on fire Oh yeah We on fire Nikiwa na yeye ni kubaya Wakiniona nawe wanagwaya Bad girl, she's on fire Oh yeah
They say you're my fool That I'm going out with a girl like you Mimi sina mambo, you know that too Usi we na worries, you know I got you
You know you are running with a champion Batman with all the connection I'ma give you all my attention You are my number one girl, yeah
Mimi sina nice and lovely, sweet and sexy girl She's a girl for me I miss a nice and lovely, sweet and sexy girl She's a girl for me
We on fire
Kodonga na wine and a bubblan Baki jado sa jumpy sa troublan Me and a man just a couple and a cuddle boom Pandi body and a me we must sit like a bubblan
You know what me pum pum Pandi body me a wine and a boom 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 Pogo boom boom Have me baki dos a jump and a
Wine pan de body
day and I sit down on the bait. Pum pum so tight so my man now fi cheat. Phone take a picture yeah that you fi tweet. Tell them girl them wine yeah them careful come. Me a pull it and I catch it on the beat. Me just a drop it. Oh me twerk it and I slap it on the gong like me a map it. Oh me stuck it and I pop it and I wine it and I lap it. Take a picture you fi snap it. Facebook it but crap it and...
Yes I saw me like it. Bring your body come and make me ride it. Ride it like a bike it. Cock up and I sit down and I wine it. Yes, I saw me like it. Bring your body, come and make me ride it. Ride it like a bike it. Cock up and I sit down and I wine it.
On the baseline, me a bust a wine. Four legs together to a we a combine. Tear out me grind, bend me back, broke me spine. Can no girl can do them a wine when me design.
Skin out me pum pum, on the body me.
Don't go, I'm kujain. Kujain. Don't go, I'm kujain. Panyalina baki, I'm zubain.
I say tonight we are
dying.
I say my girl we are
dying.
I say tonight.
Tonight we are dying.
Today.
Dying.
I say tonight we are dunda.
Dying.
I say my girl we are dunda.
Dying.
I say tonight.
Tonight we are dying.
Oh yeah.
Sato magitha nimeingia club hivi. Na kuna dema na cup easy. Kwa phone kana ita cup easy. Kwani mama what's up bana. Nikamshona itwa King Kaka. Na kuna vile umeni bamba. Wait a letter. Now let the bill happen. I can die kwan you think I don't do a you. You can tell my friend who nye madu. Is on your room as ma, wachia gazette. Where kwan you kunwa in carpet. Tonight I'm in my new car. This la lays maliza in me, bana.
Can I be free? Relax and take it easy. We only get one life. So live your life. Oh, oh, fire. Paradise, yeah. Girl, don't just fantasize, yeah. Light up and free your mind.
Ataka unipendi, unajua ni nani beast up. Na level so deadly, uko unajua sina exist ata. Na kuombea daily, ufike mali una aim. Before ni dead, ni jenge na V8 baba. Before they play me, nioneshe mali snakes.
Mali snakes wako.
Surgery, ya utona my mistakes.
Inaitua surgery.
Uneza acha kucomplain.
Acha kucomplain.
Swa idanganya side ya ni main.
Can I be free? Relax and take it easy. We only get one life. So live your life. Oh, oh, fire, you know I'm right. Yeah. Welcome to paradise. Yeah. Fantasize, yeah. Light up and free your mind. Yeah. So dry your tears. Daddy, don't you worry, boo boo, have no fear. Mom said, pick your kazi while I'm young and strong. I said, for you, I'll be strong for 1,000 years. Stel zangu ni medley, Joshua ngam deadly. Marapo nona movie, Joshua kwanga jetly. Singa mani MC, zangu zina message zawa zina ziko empty. Joshua gamzi.
Here I go,
geuza flow, mwisho mwezi kuna teve, but at least kuna dongo. Mazote watandika kuni this, sitabo. Nambie nani amekupea this many hits in a row, 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 row. Dance for me, babe.
Oh, yeah.
Just dance for me, babe.
Oh, yeah.
Dance for me, babe. Just dance for me, babe.
Yeah. Mini jina kubwa labda tuzungumze na babako. Gari kubwa manisha anga utaitishwa za macho. Bae mtumba ukihopa ijabeba kikulacho. Vibes tunakupaka unapenda jenga haso. Lines tu sinakuja utasarenda mako. Ni like tu ataka ni meka watu moja mbaya hapo. Hii night ikwe true adi kesho jione kwa mpasho. Hii life wezi jua so tonight please.
Can I be free?
Nah, not a remix. It's a street mix.
You make me move my body like a caterpillar. You like the way me look, me a the fashion killer. Finna the party, finna get naughty, finna get lit up. We hotter than red in a tenement.
DJ Icon.
Like a caterpillar.
Usiku wa manane undercover killer.
Caterpillar, like a caterpillar. The way you move your body like a caterpillar.
Excuses, a banana, na na. nimebeba ndani ya dangari. Idufla na phenomenal ndio hatari. Mko tayari, yeah.
Oh, big up yourself once again, Idufla delegate.
It's the phenomenal woman, number one. I'm the best.
Sika fefe, umenifunga basika milisa sentence. Nesiki anjeve nikali kandete.
Only you, you make me spontaneous. You make me feel courageous like a boom. Unanifanya niwe generous. Waka 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 waka.
Unanifanya singi, unanifanya riley. Tena exo fancy, bobe jikuni buy me. Nina jeni yao, madie mwana ni time. Niko into you, nani ya doka malaini.
Alaka laka do.
Kinetic
papa tu bampo kini pa hatrick na lamba breakfast lunch and beer na nina wacha kutu feeling unanituliza
mtu unanifanya singi unanifanya riley tena expensive always you kuni buy me nina deni yao mande mwana ni time
niko into you ndani ya kama wine machine
she's a wine machine. Wine machine, wine machine, wine machine, she's a wine machine.
Winey, winey, wine machine.
Winey, winey,
wine machine.
Winey, winey,
wine machine.
Winey, winey,
wine machine.
Winey, winey,
wine machine.
Winey, winey,
wine machine.
Winey, winey,
wine machine.
Winey, winey,
wine machine.
Call me a girl. What about it?
Nah.
She got shada low, too much.
That's
my leo, it's working you not like. That's my leo, my fisty water fight. My fisty water fight. My fisty water fight.
I need a baby girl, what on kapande gun? Mina penda to iso tuta. Mr. Kibara Zakoza.
DJ Icon.
I need a baby girl, what on kapande gun? Mina penda to iso tuta. Zako za kireja reja mina penda tu izo dhuta. Anyeze baby girl watoka pande gani mina penda tu izo dhuta. Nastaki para zako za kireja reja mina penda tu izo dhuta.
Na kushiki shiki ukini lola lola mami. Mimi ndio bad man. Ukishiki shiki ukidondo dondo dosa. Wewe ndio bad girl. Zikidunda dunda wana kwachu kwachu ngoma. Zetu ndio madada. Shoto na chachisha ochungulo familia badilisha. Mini Rastaman natoka Saudi. Mr. 8 song zimewashika. Nairobi call 911. Dimore uko jeje ndia na wateka.
Anyeze baby girl watoka pande gani mina penda tu izo dhuta. Nastaki para zako za kireja reja mina penda tu izo dhuta. Anyeze baby girl watoka pande gani mina penda tu izo dhuta. Zako za kireja reja mina penda tu izo dhuta.
Nikulambe kama puru, nicheza kama guru. Nitoke mbele yako kini cheki kwenye mbulu. Na tete mesha jiji bila loni ya faulu. Na baby ni nadamu ya shaka zulu. Na shikwa na malwezo kitingisha kulu kulu. Machali wala ngata na mademu wa buru buru.
Wote wanataka tuku hama kitu suru.
Pilka pilka za maboy wanati ni kuleta zogo dunda. Pilka pilka za watana shati ni kufika bei ya zuza.
drinks, now my yanks. Drinks, now my yanks, wait. Then you gonna drinks, now my yanks. Drinks, now my yanks, wait. Come on, too. Drinks, now my dem. Drinks, now my dem. Come on. Sene for Friday, kuna kirora. We come to. Sene for Friday, kuna kirora na. We come. Wanna drinks na madem. I want to slide to kwa madem. Took it after my rich kwa magem. Tuna 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 wewe uko game de. Niko game inde. Nina pega poster inde. Missy kama ethics, it a change position. I don't know for bang bang bang. Drinks na my yanks.
Sini furahide, na kuna die game. Kasindano kamejame. Karoro kame piga mukoro. Mafisi wako chrome, mbogile game bonyosi. Nikaju, jaju vile kakothika. Piga deki, na bado kana pika. Sema teke, na figa ni ya mita. Vile kana bend, boxa na haribika. Akichuna mboga niko west. Makala kirombo sani na chest alafu shot. Ile design ya revenge. Gide, gide, leo ni na mide.
Baby shake your bum bum.
Bum bum.
Shake your bum.
For real tonight I'm feeling lucky than a leap year. Baby that has to put a man in a wheelchair. And if you tell your turn it up, Mr. DJ. I make the girls put sexy pound replay. Latina, Caribbean, Africa the real way. You ain't got it, go and get it on eBay.
Shake your bum bum.
Nasema, basi meanza binomana. Wakileta bifi na baki wametapaka. Ataka, wanatupa buti na mangolova. Min kona kabunde.
Toka miyoka mata.
Pitiki bounce blend and ibamba ma. Niko na mitungi na maganji na maganja ma. Panda ma, dotu andama nishe mpaka kwenye ba. Niko na kakitu na niwasha ni kami ni ta. Ona za fast ni six. Ili kakiki ili za mapain. Mara moja kama better pan. Better than that you want. Better than ready sun. Ilopa kwenye beat na ni tango kama kandi ma.
Hit mountain, hit mountain. Bad mountain, bad mountain. Hit mountain. Wa bebe, skilo. Wa bebe, wa skia. Wa bebe, suji bebe. Demi yangu anadaitu matembe. Niko fete, nimejisete. Amejibeba, usimuweke. Niko isko mabiz na manjege wako ona. Amejibeba ako fine, sura nzuri amevai. Kweli nini uko high, piga mushu kue high. Ukiweza toa kutu uzirai. Ukimwaga sikia fine, kazi safi inadai. Watoto wawili tunadai, njoki nduta na wamai. Niko nini uko fine, jangreto walai. Uko maji high dine, takukata walai. Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai. Nikimada sema high, kwa vuva na rai.
Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai.
Bebe, stilo.
Bebe, was here.
Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki. Taki, taki, rumba.
Ayo twende tetema, oh mama tetema. Tipo tipo tetema, oh mama tetema. Ayo twende tetema, oh mama tetema. Shuka chini tetema, oh mama
tetema. It's nice to kiss, baby.
Tetema, yani kama umepigwa shoti, shoti, shoti.
Tetema, yani kama umepigwa shot. Tetema, ipe miganisho ya robot. Tetema, ukutani hadi kwenye coach. Tetema, ataka kama noga. Oh mama, nakapandizi za buko. Oh mama, nakapandisha boda boda. Oh mama, nakichoka kuchuma mbo. Ai, mama, shiki. Nakufa, hoi, wikidi. Nakufa, hoi, wikidi. Konki, fire, moto, liquidi.
Ayatunde tetema, oh mama tetema. Tipo tipo tetema, oh mama tetema. Ayatunde tetema, oh mama tetema. Shuka chini tetema, oh mama tetema.
Tetema, yani kama vile generator.
Tetema,
kama mwizi kakupiga ngeta.
Tetema,
mwendo wa kutunga kupepeta.
Tetema,
chini nikipuliza tarumbeta.
Asa woza, doza, keza shogoroza. Kufa chali kama mende.
Ari ya
roza, poza, tungili mekoza. Tuende ni kupige nyembe.
Okay.
You give me fire, baby.
Nikipita wasema hula. Mafisi wanna die, ulala.
Now if you can get it,
I'm alright. Icheze kurumba sakata. Nishikie madumba kamata. Hapa si mchezo ya ubongo. Hapa tunatingisha mugongo.
Tingisha,
tingisha mugongo.
Tingisha, tingisha,
tingisha kiundo.
Tingisha, tingisha,
tingisha mugongo. Oh na na na. Baby no, unipige anda. Nikae brand new, mi nikae mayanga. Yani pretty, waseme onanganya. Unanana.
Chua.
DJ anacheza tumaloko.
Chua.
Style na zoni za kiloko.
Chua.
Kable onimewasha moto.
Wakati kani kama tumeshinde loto.
French is Weezy F, the F is for French. My heart in this shit, I'm balling my fist, counting every call that I miss. And then I look up at the stars and they all made a wish. I'm falling forever, that just means I'm sent from heaven. Land on a broken heart, put it back together. My act together, your man heart black as leather. Me and you could get together, make nasty weather. Her name was Marie, I met her in Paris. She a thief cause she stole my. She love to hear it beat. I love her from her head to her feet. She my sweet, sweet. Warm hearted, hot French missus, French kissing, and she got that French dip. I'm French dipping. Tell your boyfriend, listen, I am what you've been missing. Tune, she got your quarters on skipping.
Corazon,
au revoir.
Dis-moi pourquoi tu fuis, pourquoi qu'est-ce que je suis, mi corazon. Dis-moi combien tu m'aimes, dis-moi ce que j'ai fait, mi corazon. Dis-moi où est-ce que tu vas, non, non, ne t'en vas pas, mi corazon. Corazon.
I'm fresh, baby, comment allez-vous? Coup, like a freestyle, top off the roof. I'm a new, you know the yacht, like a cruise ship. Me twerk, Rory diamonds freezing on my dudes and lion face. I'm talking about 100 links. Fat tears, big beards, Usama cake. Hey, a brother like peers. Multi-millionaires for 20 years. But really though, 24K gold solid. Through my city flow, did it up. Fresh vanilla on our rock,
on our rock.
I'm making melon, do the bop. Bottom of the pot, on the top and the bottom, from the bottom to the top. Yeah. And you know what I'm on, grind all night, count money.
DJ Icon.
Oh yeah. Man, pussy pimpin' my dome. Oh yeah, man.
I gotta, here we go again.
Pussy pimpin' my dome.
Here we go again.
Oh yeah, man. She say she don't want no problem. She had my last song, that was a ringtone. Now me see that in the church. Before ni talk, yeah, just give me a reason. Yeah. So tell me what a man got to do to be next to you. Yeah. But tell me what a man got to do to hold on to you. Yeah. Stuck you in there, watch our semi, nakufana wewe. And the way that you fly, I cannot deny, ni talipa ndege. Stuck you in there, waseme, nakufana wewe. And I cannot deny, where that you fly, talipa ndege.
Man, I got to tongolo in time.
Pussy pimi mwano.
I got to tongolo in time.
Oh yeah, the man.
I got to tongolo in time.
Pussy pimi mwano.
I got to tongolo in time.
Oh yeah, the man.
I got to tongolo in time.
pussy pin me one room.
I got to tongolo in time.
Ooh, yeah, man.
I got to tongolo in time.
Pussy pin me one room.
I got to tongolo in time. I want it for the money.
See, baby, now we're two in one. We are two in one. When I'm away, you call on me. I call on you. Miki kumis na kamu through. Yeah, to pick you. Cause baby, now we're two in one. Yeah, we are two in one.
Oh, na, na, na.
Concentrate. Oh baby girl, you gotta hold on me. Kuku hata kidogo ndani every day. Baby wata mutezo ebu come my way. You make a grown man sad for sure. Kau jaju wa mami now you know. Ukiwana mi wanishika mo. Ndani ndani paka kwa ro. Oh baby come slowly, go slowly yeah. My electric shock won't shock for you. Come slowly, go slowly yeah. See baby now we're two in one.
Tell them big way. Let them know so we can live with them. When you see the chatty chatty, you have to tell them big way. Let them know so we can live with them.
Oh Lord, have mercy, mercy, mercy. Some people let your mind so dirty, dirty. Hey, all of them mercy, mercy, mercy. Some people let your heart so filthy, dirty. Hey, all of them mercy.
Tell me, nikipita kupa mawazo. Oh baby, katina kutunu kumia mia. Kwa kitomi nikande, kwa moto baridi zigande. Kama ruba nigande, tuwe wote. Ah, come baby, come baby. Sumari kwa nyundo nigonge. Oh Monday to Sunday.
Soko, mwenye sauti nyororo Mususu, ya sorondomboro Na bandole tulaguku, tuwa beluzi baka tumoro Mambo iko huku, benzi twalila kwa soro Anipelekesha, msobe msobe Kama fuso la panda mlima Nilivyo fundi kuchelewesha Kobe kobe Simpidu siko nzima nzima Mukoroge sumu mwenye Mwenye vijiba vya roo Yata watoka mapunye Mumwe kwa shako Tena wavimbe na wanune Ishakuwa yako Itafune imu mwenye Ifike kunako Oh baby Kushika kiuno tam Niku chum chum tam Niki kukumbatia Tam kolea Benzi letu baby Tam Yani paka kisogoni Tam Tararara Tam Tam kolea Baby Tufanye wazi wazi watuone Picha weka dipi Na makopa kopa kapsheni Baby Walokosa kazi wanongoni Wapandisha vipi Wapumue kwa oksijeni Wambie
Vimberumberu sio penzi la mashaka. Tushasoma dua kusitirika kwa wenye macho ya paka. Waambie mimi beberu si jogola pasaka. Wanajisumbua kukunja ndita watazeka haraka. Stili waya ananisugua
kwa mabovu.
Hanaga mbaya la azizi
shombovu bovu.
Tena fundi mwaya kazi anaijua.
My love, love
haijawahi kupwaya yani kithi. Mkoroge sumu mwenye mwenye vijiba vya roho. Yata watoka mapunye mumwe kwa shako. Tena wavimbe na wanune ishakuwa yako. Itafune hii mumunye ifike kunako. Oh baby, kushika kiuno tam, kikuchumchum tam, nikikukumbatia tam, kolea benzi letu baby tam, yani paka kisogoni tam, tararara tam. Baby mtoto kaku
kasi mama dede.
Mtazame
kasi mama dede.
Mwana natembea
kasi mama dede.
Yani te te anataka kingate
kasi mama.
Kaona kitumbua
kasi mama.
Amekuwa baba
kasi mama dede.
Yani te te te.